Nitwa Irakarama Joseline. Uyu nguyu akaba ari marume, nkaba nifuje kumubaza ikibazo kijya kintera amatsiko maranye igihe kirekire. Ubwo nyine nk'uko marume abizi, namenye ubwenge mba kwa nyogokuru cyangwa se kwa sogokuru, kwa nyogokuru na sogokuru mu rugo rwabo. Nkabona hari inka nyinshi, bari bafite inka nyinshi cyane. Noneho twabaga mu rugo turi abana bageze muri batatu. Iyo zabaga zitashye, hari umwe wajyaga avuga ati iriya y'umukara ni iyanjye, ati barayimpaye. Noneho nkamubaza nti se bayiguhaye mu buhe buryo? Akambwira ati njyewe, ati sogokuru ati yashaje, ati ni njye wamushyinguye, ati hanyuma bampa inka. Ubwo nyine njye sogokuru ntabwo nari muzi. Ubwo nyuma nyogokuru nawe arapfa, apfuye biba ngombwa yuko ari njye uri bumushyingure. Imihango yo kumushyingura irangiye, baravuga bati tuguhaye inka. Noneho n'ubundi ubwo inka muri njyewe nkaba nzi akamaro kayo n'ubundi nyamukuru. Ariko nkibaza nti kuki mu muco wacu bakunda gukoresha inka mu bintu byinshi bitandukanye? Urwo ni urugero rumwe rwatumye nibaza kuri icyo kibazo.
Wakoze ubwo ikibazo cyumvikanye, urumva yagusubiza.
Nijijwe n'ikibazo mwishywa wanjye ambajije, kandi nsanze harimo ibibazo byaba byinshi. Nasanzemo ikibazo cya mbere cyo kuvuga ngo yagiye kubona yisanga kwa sekuru. Nkavuga nti nenda umuntu yavuga ngo kwa sekuru yahageze ate?
Cyumvikanye kandi nacyo ashobora kuzakikubaza. Ariko ikibazo nyamukuru yabajije ni umuco yahasanze hariya kwa sekuru wo guha agaciro inka, sibyo Joseline?
Niko bimeze.
Noneho agashaka kugira ngo amenye impamvu muri uwo muco wo kwa sekuru ariho iwanyu kuki inka yahawe agaciro.
Urakoze. Nk'uko nyine wabivuze kandi wabisanze, buriya koko mu rugo habaga inka nyinshi. Ariko muri uko kugira inka nyinshi, n'ubundi sogokuru wawe akaba yarakundaga abantu cyane. Ku buryo yakundaga no gutanga inka ziha abaturage, yari afite n'amasambu, yari afite n'ibintu byinshi. Hanyuma rero wavuze ko uwashyinguye sogokuru wawe bamuhaye inka. Nyine uramuzi, ni Manweri, ni musaza wawe, ni mubyara wawe, ni mubyara wawe, ni washyinguye sogokuru bamuha inka. Sogokuru wawe yitwaga Semarunduru, barabikubwiye. Hanyuma na nyogokuru yitabye Imana Kambibi, nawe uramushyingura hanyuma baguha inka. Izo nka rero impamvu mu muryango iwacu icyo ntekereza kandi nibwira nuko bayihaga agaciro kanini. Byari byoroshye nk'umwana washyinguye kuguha umurima, kuko no mu muco usanga bashyinguye cyangwa se abakuye kugira ngo bakure umwana mu ishyamba. Ubundi niko babyita mu Kinyarwanda gitomoye, iyo bashyinguye babyita ngo bari mu ishyamba. Iyo bavuye rero kuvana umwana mu ishyamba, hari icyo bamugeneraga. Rero kubera ko sogokuru yakundaga inka twari tubizi, buriya no kugira ngo ibyo bikorwe nuko habagaho akanama kagatera nakavuga ngo ese umwana washyinguye sekuru cyangwa se nyirakuru turamugenera iki kugira ngo tumukure mu ishyamba. Noi tukavuga tuti oya, Semarunduru yakundaga inka, yazihaye abantu benshi mu buryo bwo guhuza imiryango. Nanone kugira ngo umwana yiyumve nk'umwe mu muryango, reka dukurikize umuhango isekuru yakundaga gukora ku buryo nawe yisanga mu bandi hanyuma nawe baguha inka. Bakundaga kuvuga rero nanone ngo nk'inka ngo bayiha umuhungu, cyangwa se ngo abakunda gushyingura ni abahungu mu gihe cya mbere, ariko aho bihindukiye n'abakobwa bakabibakorera. Bwari uburyo bwo kugaragaza ko nubwo uri umukobwa uri kwa nyogokuru no kwa sogokuru, nawe ufite uburenganzira nk'ubwo umuhungu yagira. Niyo mpamvu burya batafashe undi muhungu nenda wa nyanamo ngo ashyingure, cyangwa se undi muhungu wa Kanimba ngo ashyingure, ariko bakavuga ngo reka dufate n'umukobwa wa Alfonsina nawe ashyingure. Kandi ibyo bakoreye babyara bawe cyangwa ibyo bari gukorera basaza bawe nawe babigukorere.
Hanyuma se Joseline, igituma ubona ngo inka ifite agaciro ni uko se baguhaye inka, cyangwa hari andi matsiko ufite kuri ako gaciro inka yahawe mu muryango wo kwa basogokuru wawe?
Ikindi kijya kintera amatsiko ku nka navuga ni nk'uko ahantu hose ngenda nkabona inka, ahubwo nkibaza izo nka buryo ki baba barazibonye. No kwa marume hari inka afite inka arakama buri munsi tukanywa amata, ariko namubaza nti ariko se nkawe wazibonye ute? Ni iki cyatumye ugira wenda ubushake bwo kuba watunga inka zingana kuriya mbona mu rugo?
Nakoze nacyo ni ikibazo cyiza kandi gikurikiranye na kiriya. Hari igihe umurage ukurikirana abantu. Nanjye mu mibereho yanjye nakunze inka kuva kera nkiri n'umwana, kuko ndibuka ku myaka itandatu yonyine nibwo naragiraga inka kandi ndi umunyeshuri. Mu gitondo nkajya kuragira, saa sita nkajya kwiga, cyangwa nkaza kuragira saa sita mu gitondo nizi. Hanyuma ibyo byatumye nkunda inka kandi nari nzi kuragira n'umuryango ubinkundira. Ndibuka igihe kimwe iyo nibonaga mu nka, nubwo zari za sogokuru wawe ariko ndazibonaga ari nk'izanjye. Munsi umwe nahaye data wacu inka ndayimuha, ndamubwira nti nama ntinguhaye inka, namanuriye muzeho ku gaseke ntinguhaye inka. Noneho muhaye inka muzehe aravuga ati none se ati mbigire ntese shaka kuko yariwe mukuru abizi, atubwo nyine ati wayijyanye ati kuko buriya Pascal yabonye ziriya nka arize, ati rero simuvuguruza na mani mba muhaye inka. Ariko ikibazo cyawe nyamukuru uti aho ngeze mu muryango wacu nkasanga hari inka, ku buryo wageze n'inaha ngaha mu mujyi encore usanga naho hari inka. Hari inka ziriya nka rero ntunze, ntabwo zo hari ahandi nazikomoye ari uwazimpaye se. Oya, nuko hamwe no gukunda inka nagize gutya nkagira igitekerezo cyo kuvuga ngo ngiye kugura inka imwe. Hanyuma inka imwe ndayigura, ariko nyikomoye ko naguraga amata litiro ebyiri z'abana hano turi mu mujyi, noneho nkabona gutanga amafaranga agera ku 900 buri kwezi ari menshi kandi ngomba kubaho nabo bakabaho. Kandi noneho icyari kiraho amata nanjye narayakundaga, ariko ntabwo nabona gukonya nko kw'abana nari mfite, nabo bari benshi bakayasangira nkabura icyo mfata. Ariko maze kugura inkimwe mu mwaka w'2005 nibwo nayiguze bwa mbere nyizana hano mu mujyi, kugeza uyu munsi ntabwo nongeye kugura amata kuko iwacu twari dutunze inka z'inyarwanda ariko ubwo nari nashoboye kugura inka y'inzungu ku buryo nkama buri gihe kuva mbese igihe nayiguriye kugeza uyu munsi turi mu mwaka w'2009 iyo nka ndayikama iyo igiye kubyara gusa nibwo mpagarika mu gihe cy'ukwezi n'igice cyangwa amezi abiri ibyo rero byatumye ntekereza no kugura izindi nka kandi nayo irabyara inka zirakomeza zirororoka ku buryo kugeza uyu munsi nk'uko nanjye mbibona ahari hari ikindi kintu kimbayeho cyangwa nshaka gukurura ubucuti buhambaye n'abantu cyangwa se n'abana banjye cyangwa se n'abandi bantu bo hanze biroroshye kugira ngo umuntu mugabire inka kandi nanone iyo ndi kumwe namwe urabizi kumba mbabwira agaciro k'amata uburyo afasha umubiri w'umuntu mbese mu rwego rwo kubakumbuza kwita ku nka namwe ubwanyu bishatse kuvuga ngo niyo baguhenda bizi haracyariho agasigisigi kayo nkavuga nti nawe wakagombye gutekereza ku kwita kuri ya nka ukumva noneho wayigirira gahunda nk'iyawe kuko urabiza ababyeyi hari igihe bayikoresha simbizi uko mwabivuganye bakayikoresha mu byabo ariko uyu munsi wakagombye guhaguruka avuga uti iyi nka ni njye bayihaye njye birakarama kandi igomba kumfasha mu bintu bitandukanye yakangiriye umumaro hanyuma rero nagushishikariza ahubwo nawe kurushaho kubitekereza durumaze gukura rero kavuga uti ubwo nkuze rero kandi marume akaba yarambwiye ngo nite ku nka yanjye nanjye bampaye nindi urangije kwiga ukiga neza kuko ufite inka y'inyarwanda nindi wazagira igihe cyo kuvuga ngo nubwo nanjye ndi umukobwa se cyangwa se nshatse umugabo ngiye gushaka inka y'inzungu ndebe nindi byo marume yagezeho ko nanjye nabigeraho kuko ni byiza kandi byatuma n'abandi bana b'abakobwa bakwigiraho bavuga amateri ko kuki uriya mwana w'umukobwa yashoboye kwibonera inka y'inzungu nenda yikomoye muri ya indi nyarwanda yahawe kubwo gushyingura nyirakuru
akoze arashoze rimwe ndumva ari umushinga guhindura inka yawe y'inyarwanda ukayivanamo inka y'inzungu ese ubwo buryo urumva ubuzi ukuntu uzabigenza kugira ngo ihindukemo inka y'inzungu cyangwa urashaka kugira ngo abikubwire
uko ambwiye nshobora kuyihinduramo uburyo bw'inzungu ambwiye yuko ndamutse nize neza nkarangiza amashuri yanjye erega nshobora kurangiza nkabona n'akazi maze kubona akazi gashobora kujya kampemba umushahara wa buri kwezi buriya icyo nakora iyo nka y'inyarwanda nshobora kuyigurisha n'ayo mafaranga nahembwe nkayarunda yamara kugwira nkongeraho nayo nkaba nabasha kuvanamo iyo nka y'inzungu hanyuma ikazangirira akamaro
wakoze sinzi niba nyokorobe hari ikindi kintu yakongeraho usibye wenda kuba wakoresha umushahara wawe ese hari ubundi buryo yakoresha bwo kugira ngo iyo nka ayigiremo iyi nzungu izamuha umusaruro munini
nibyo murakoze nanone icyo nibwira nafasha mwishwa wanjye n'ubundi mu buryo bwo kumenya neza biranashoboka ko ushobora kurangiza kwiga ntubone akazi ariko wibuke ko navuze ngo kumenya ngo iyi nka ni yanjye no kuyitaho kuyitaho muri iki gihe hariho ibintu bibiri inka ishobora kubyara ifumbire urabona ntaho mu rugo bigeze bagukoma ngo bakubuze guhinga ubuze kugira gute ushobora gukoresha isambu yacu ya kwa sogokuru kwa banyokorume hanyuma ku buryo washyiramo ifumbire mu gihe cyo guhinga ukeza ubwo ni uburyo bwa mbere muri uko kweza ushobora kugurisha imyaka ukabona amafaranga ukuye muri ya fumbire ya yanka nanone ushobora kuyirera ikabyara izindi nka, izo nka birashoboka ko ushobora kuzigurisha cyangwa se nazo ukazorora ku buryo wabona zigeze igihe cyo kugura nk'inka y'inzungu ukaba wayikuramo. Kuko icyo ugomba kumenya ni uko ibiryo inka y'inyarwanda irya ni bimwe n'ibyo inka y'inzungu yarya. Kandi noneho umukamo nanone ushobora guturuka mu nka y'inyarwanda ukaba utandukanye kure n'umukamo w'inka y'inzungu. Ariko ni muri urwo rwego ushobora kuvuga ngo muri icyo gihe cy'umukamo ya nka yanjye impa muke y'inyarwanda nubwo ari muke ngiye kongeranya n'ifumbire, nongeranye n'inyana, hanyuma ndebe niba ntavanamo niyo yaba ari inyana ikiri ntoya y'inzungu. Ku buryo wavuga ngo nanjye ngiye guhindura ubwo buryo. Hanyuma icyo nari nongeyeho mvuga ni uko ushobora kubikora gutyo ubikoze bigakunda wakangurira n'abandi bana kuvuga ngo ariko kuki Irakarama yageze kuri kiriya gikorwa kandi bigaragara ko nta wundi muntu waba warabimufashijemo, turahari turi ba nyokorume, birashoboka ko twakunganira. Kuko hari ibintu by'imigani byateye aho bavuga ngo nyokorume akuruma kurora, ariko njye numva icyo kintu narwana nacyo ku buryo kitangaragaraho, ku buryo umwana wanjye mubona nkamubona nk'umwana wanjye kandi nkamufata nk'umwana wanjye. Ibyo urabizi, ntabwo nakwirwa mbirondora. Ariko abandi bana bakavuga bati ariko buriya Joseline yatekereje ate kugera ku nka y'inzungu?
Yakoze. Hanyuma se agaciro, amatsiko yo kugira ngo umenye agaciro k'inka ni ukubera gusa umusaruro ishobora gutanga, amata, ifumbire, cyangwa se hari ikindi kintu ushaka kumenya?
Icyo nifuje kumenya n'ubundi akamaro k'inka nari ngabwe ntazi, kuko narabyigishijwe mu ishuri akamaro kanini k'inka ndakazi. Ariko noneho muri sosiyete tubamo nko mu muco wacu nk'abanyarwanda, njya mbona abantu benshi bakunda gukoresha inka. Nk'ubu urugero nshobora kuguha, nk'iyo umukobwa yakundanye n'umuhungu, babaho ngaho bagakundana, igihe kikagera bakiyereka ababyeyi. Iyo bamaze kwiyereka ababyeyi, ababyeyi b'umukobwa n'ab'umuhungu barahura. Noneho iyo bamaze guhura, umubyeyi w'umukobwa abwira umubyeyi w'umuhungu ati kugira ngo tuzabahe umukobwa wacu muzadukwera. Mu kintu nabonye batanga impano, nabonye ikintu bashyira imbere ari ugasanga kugira ngo umusore avane umukobwa iwabo bagende bajye gusangira ubuzima ari uko amanza akamuhiga. Noneho nkavuga nti iyo nka abazanye ni icyerekana ko abaguze uwo mukobwa yaba ikiguze. Ayo niyo masiko najyaga ngira.
Ni ikibazo gikomeye cyane ariko cyiza, cyiza. Kuko urebye no mu bihe bya mbere ibyo nzi nuko inka ari ikintu bahaga agaciro cyane. Bagihaga agaciro cyane ku buryo muri icyo gihe cy'inkwano wasangaga noneho ariyo barongoye. Kurongora inka no kuyiyobora bakayijyana bakayigeza ahantu, noneho niba ariyo bagiye gukwa cyangwa se abiteguye gukosha, niba bari aho ngaho bakavuga bati iriya nka turayemeye bakayikosha cyangwa se bakayanga. Hari n'igihe barongoraga nk'ebyiri cyangwa eshatu bagahitamo none bamara guhitamo izindi ba nyirazo bakazisubizayo, ariko ya yindi igasigara aho ngaho iyo bemeranije. Nyuma yaho muri ibi bihe byaje bya vuba nibwo nagiye kumva numva hatangiye kuzamo ibintu by'amafaranga. Ariko nubwo bavugaga ibintu by'amafaranga ukumva buri gihe barakomoza ku kintu cyitwa inkwano. Naho bayakoye ayo mafaranga ugasanga hamwe baravuga ngo inka mwatuzaniye cyangwa ngo inkwano ngo zanyu twarazibonye ngo ni inka ngo ziri mu rwuri hamwe n'izindi, kandi ari amafaranga batanze bishatse kuvuga ko mu muco nyarwanda usibye no muco wacu honyine gusa usanga inka ari ikintu bahaga agaciro kanini mu buryo bwo guhuza imiryango nka mbereho nigeze nkubwira ko sogokuru wawe we yakundaga kuzitanga akazi abantu benshi batandukanye ndetse akaba nayo mpamvu ni no muri ubwo buryo bwo gushyingura abasaza n'abakecuru twazikoresheje hanyuma rero ntabwo aba ari ikiguzi mu gihe cyo gukosha no gukoga si ikiguzi ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza ubucuti buri hagati y'imiryango n'iyindi ubucuti bugaragaza ubucuti buri hagati y'umuryango w'umukobwa n'ubucuti buri hagati y'umuryango w'umuhungu ha handi ushobora gusanga umuntu avuga ati oya ati nkiriya nka ntabwo ari kwiye gukobwa umukobwa runaka batuya ni ikimenyetso kuko ntabwo ari ikiguzi nkuko wabivuze bityo rero nkavuga ngo naho wajya ubibona naho wajya ubyumva wakumva kwinka ari ikintu cy'ikimenyetso mu muco nyarwanda gihuza abantu n'abandi mu bintu byerekeye ubucuti uje kuri iki gihe ubu hariho ikintu hano muri leta y'ubumwe ninjye muri gavumo muri mu bintu bya leta ikintu barimo kugenda bavuga ngo girinka perezida wa Repubulika arimo kugenda aha abantu batandukanye inka noneho izo nka arimo guha abaturage arimo guhera noneho ku bantu abona bakiri hasi ashaka kuzamura kugira ngo nabo biteze imbere icyo twari twakivuze mbere ariko nanone urumva nanone ni ikindi kimenyetso cyo perezida wa Repubulika arimo kugaragariza abaturage ko hari ubumwe bafitanye nubwo umuturage ari hariya hasi ariko perezida wa Repubulika kwa muzi kandi ko hari aho ashaka kwamuvana hari naho ashaka kwamugeza ni ukuvuga ngo iyo nka ikaba ikimenyetso kiri hagati y'umuturage na perezida wa Repubulika ejo bundi numvise nateze amatwi ikiganiro kuri radio numva umuturage aravuze ngo nyakubaha perezida wa Repubulika ngo nari nazanye inka yo kukwitura urimo urabyumva umuturage wo hasi kwitura perezida wa Repubulika inka noneho perezida wa Repubulika akagakoma amashyi kandi akamuhereza ikiganza akamukorera ubwatsi wumva rero hagataho ari ikintu gikomeye hanyuma akandi kantu kari hariya nk'insibo nuko iyo umwana mu muryango wanyoye amata ntashobora kurwara bwaki rero ukabona ni ibintu bikubiye mu nka byinshi cyane kuko umuturage ashobora kuba ari hariya nibyo nka perezida wa Repubulika yamuhaye yabyaye abaturage bari muri ako gace niba bari baziranye abana bakirukanya bakajya kwinywera amata bya bindi byo gusaba no kugera gute ariko niba hariho wari ugiye kurwara iyo ndwara ya bwaki ugasanga ntakiyirwaye bityo ugasanga ni ikimenyetso kibaye hagati y'umuturage runaka n'uwundi kandi niho kigiye gufasha n'abaturage bari hafi aho ngaho rero ugasanga inka ari ikintu burya gikomeye wakoze kumbaza ikibazo kimeze gutyo cyane ko n'inka nzikunda pe
wakoze mbese Joseline wagumizwe twabonye yuko iyo nka yari ari ikimenyetso cy'ubucuti hagati y'imiryango nandetse ikaba n'ikimenyetso cyihariye hagati y'imiryango ishyingiranye aho batanga inkwano mbere yo kugira ngo umukobwa agende ku buryo yewe n'abatanze amafaranga batabyita amafaranga kugira ngo batabyitiranya n'ikiguzi ahubwo bakomeza bakabyita inkwano
hari n'ikindi nashakaga kongeraho kugira ngo nendaze kugenda mugize hari n'igihe mbere ibyo ndakubwira n'ibyo nzi hari igihe mbere mu bihe bya mbere iyo nk'umukobwa yabaga yarashimanye n'umusore bagakwa inkwano y'inka yagera kwa sebukwe cyangwa se ku wawo mukobwa ikamera nabi barabahamagaraga bakabwira ati oya ya nkwano mwatuzaniye ntabwo iki mbese yatunaniye muzakora uko mushoboye muze muyijyane mutuzanire indi hanyuma icyo gihe iyo inka nanone yabyaraga ikamara igihe yarabyaye, noneho kwa sebukwe w'umuhungu bituraga kwa mukwe wabo, no kuvuga umukobwa we aho yashatse, noneho bakabaha inyana yaturutse kuri ya nka bakuye, iyo nka bakayita indongoranyo. Iyo ndongoranyo ni ukuvuga ngo cya kimenyetso mwazanye wacu turacyagikomeza, ni ukuvuga ngo nize ni wanyu, hanyuma nanone ikomeze ibateze imbere no muri ya mata navuze, abana ntibazarwara bwake n'ibindi
bisa bityo. Tukira aho ngaho nk'umukobwa ashimanye n'umuhungu, hanyuma hakaba yuko wenda bagenda bakabana ariko iyo nkwano ntibayizane, kandi bo barakundanye n'ubundi, mwebwe nk'ababyeyi mwabibona mute? Mwabona ko nta rukundo ruri hagati aho ngaho?
Gihe urakoze, ubwo icyo ni ikindi kibazo ariko kigendanye n'inkwano.
Bateza habuze impano,
yerekana urukundo hagati y'imiryango. None se itabayeho akabaho kugenda nta gukwa kubayeho, ariko umukobwa n'umuhungu bo byinshi bakundana, barakundanye
mu by'ukuri. Mbere uko byagendaga abantu barakundanaga, ariko ibyo byakurikiye imico ya mbere yo bapapa natwe batubwiraga, kuko bapapa batubwiraga ko habagaho urukundo hagati y'imiryango. Njyewe nyokorume nkakundana na se wa Josephine, noneho twakundana nkaba nzi ngo njyewe mfite umukobwa kandi ise wa Josephine nawe afite umuhungu, nkabwira nti urukundo rwacu ndabona ntacyabinyuramo, ahubwo nagushyingira nago umukobwa wanjye afite rwose umuhungu wawe akamurongora. Bakazahura batanaziranye batanavuganye batageze gute umusore akabona afite umugore. Bitandukanye rero n'iby'iki gihe. Iki gihe byo ujya kubona ukabona abana nyine nk'uko bivuze bashimanye bakundanye babigejeje ku babyeyi. Ariko nubwo babigeza ku babyeyi, iyo bakoresheje ubukwe ntabwo bashobora kuva mu bukwe batavuze ku kintu cyerekeranye n'inkwano. Kandi no mu mibereho ya leta, kugira ngo mujye kwandikwa mu buyobozi bwite bwa leta, muragenda hakaba hari ahantu hari ingingo ahantu babaza ngo ese inkwano mwakwerewe ni iyihe, n'amafaranga, n'inka, cyangwa se n'ubuntu. Ubuntu rero nabwo burashoboka, nicyo ngicyo bavuze. Abantu bakaza bakicara bakaganira, noneho bamara guhuza urugwiro icyo bakacyumvikanaho, gusa icyangombwa n'uko imiryango nayo igira uruhare rwo kumvikana kuri izo gahunda z'abana biyemeje, kuko n'ubundi nibutabemerera abana baragenda. Ariko nimugerageza kubafasha nabo kubunganira muri gahunda zabo, mwebwe nk'imiryango muraterana mwemeze muteka abana bagende, hanyuma ibisigaye byo ni ibyacu. Kuko rero n'igihe kigera wajya kubona ukabona noneho wa muryango wagiye abana bagiye baricaye bakavuga bati ariko nta kintu twigeze tujyana kwa mukecuru cyangwa kwa muze cyangwa kwa data bukwe cyangwa kwa mabukwe, nindi ugasanga bagize uburyo babone bakavuga ati reka tugure inka tujye gushimira ababyeyi kuko bemeye ko tubana. Ariko urumva ko harimo ikintu cyo kuganira, kandi ikintu cyo kuganira muri ibyo byombi nubwo baba bakundanye ni ikintu kigendanye no gukwerwa no gukwa inkwano. Ntayo n'ubuntu, ariko reka tugirane ubumwe nyuma twe twite ku bana bacu kuko ari abacu. Ariko inka ni igihango mu yandi magambo hagati y'umuryango n'ubundi.
Nakoze cyane inka. Inka Joseline yakoze yatumye tubona agaciro kayo mu gusabanisha abantu bakabana neza, mu buryo bwo kongera umusaruro mu buhinzi kubera ko izana ifumbire, mu buryo bwo kuvura indwara abana ntibarware bwaki, yewe bikagera no mu kubaka urugo aho inka igirwa inkwano. Nanditse Ndumba yatubwiye n'ukuntu inka ishobora no kuba ikimenyetso cyo kureshyeshya abana mu muryango, aho bigaragara ko kwa sogokuru wawe abana bagiye bashyingura ba sekuru na ba nyakuru, yaba umuhungu yaba umukobwa, bombi bahawe
inka.
Ubwo rero inka ifite agaciro, kandi ndibwira yuko wakumvise. Mbese kukamenya, urumva biri mu kugutera iki ku mutima, biri mu kugutera iki ku buzima bwawe buri imbere? Kumenya agaciro k'inka, urumva biri mu kukuganisha he? Wari ufite amatsiko menshi, mbese yasubijwe, ariko urumva biri mu kukuganisha hehe? Tubwire, ndumva umubyeyi wawe nyokorume nawe yashimishwa no kumva icyo iyi nkuru ye
nibyo kukubarira gufasha mu bihe biri imbere. Murakoze.
Marume yakoze kunsubiza ku bw'ibibazo nari mfite. Akimara kumbwira akamaro inka ishobora kuba ifite, ni kanini kandi ni kenshi, icyo bizamfasha mu mibereho yanjye iri imbere, nanjye ngomba kuzahuza imiryango, ariko hakabaho yuko ngenda n'ubundi ababyeyi banjye babyemeye, n'amarume arimo akamfatira imyanzuro, hanyuma nanjye bakazagira inka, wenda bamusigira mu rugo kugira ngo azajye yibukiraho, wenda avuge ati umwana wanjye namutoje imico, yitwaye neza, dore kiriya ni ikimenyetso yansigiye, nzajye mwibukiraho.
Urakuzimwa.
Ndumva sinzi niba wowe hari icyo wakongeraho.
Nanjye icyanshimisha ni uko nk'uko yambajije ikibazo cyiza, kandi usanga gifashe ku mpande zombi, ari nanjye ubwanjye, ari nawe, ndetse ari no ku bana bo hanze yacu, no kuvuga abana b'igihugu, kubona n'abashobora gufata umwanzuro wabo batekereza ku kintu gishobora kubafasha mu bihe biri imbere, ndetse cyane cyane iyo bigendanye no kuri icyo cy'inka no gukobwa n'iki, nk'umwana w'umukobwa akaba ambwira ati nanjye nakwitwara neza, ku buryo n'icyo kimenyetso cyasigara mu muryango nibura kikajya kibutsa ababyeyi banjye ko umwana wabo yitwaye neza, kandi nkumva ko nabo abikomeje gutyo, kandi akumva no kuzitunga nk'uko nigeze mbimubwira kare, hari icyo zamufasha nawe aramutse ageze mu rugo rwe, nk'uko tubibonye byinshi cyane mu buryo bwo kongera umusaruro, mu buryo bwo kubaka urugo, mu buryo bwo kureshyeshya abana, très important, ku buryo bwo kureshyeshya abana, nta kuvuga ngo uyu ni umukobwa, ngo uyu ni umuhungu, ngo ya ugasanga ibintu bimeze gutyo. Kandi noneho nanone nigeze kubivuga no kumenya ngo abantu muturanye bashobora kukugirira nk'umukiro, bavuga ngo uyu muntu ni umubyeyi mwiza, kuko n'abana bacu arabarera, abaha amata ku buryo bakura, ukabona nta ndwara ziri hafi aho ngaho, ukaba icyitegererezo. Nanjye byamfasha cyane.
Nakoze cyane. Nakoze rwose kubwa kino kiganiro.